Downloadani tikumvera nyimbo dzapamwamba pamalawiwanga.com.
Stefan Banton again and again. Dimazuka mama wawaku nchitu Dimala wira waku kanyu Ukwe mbula suwa kape na kusisire Sindi makunjira yu Dimaisa kuzuka kumama wa Kupita kumakobo kukazisaka Nijolinga ndibizi kanga jebe Kuti nditandize mabaja wanga Makulu wanga akudalira Mai wanga akudalira Bambu wanga kudalira Banja langa likudalira ineyo No
Stefano Banto
Musazaelekeze Utenga moyo wanga uu
Musazaelekeze
Udula manja wanga wa
Musazaelekeze
Inendi kudalira umwe wa
Musaza yelekeze
Banja likudalira umwe wa
Musaza yelekeze
Makolo akudalira umwe wa
Mungate kupanga china chilicho sipa moyo wanga Mungate kutenga katundu yesi mumba mwanga Mungate kutenga chuma chuse uko kupange Mungate kutenga chikondi changa chuse chikupita nacho Chili chose chome mufuna mungate kuchita Koma Musa zaelekeze Dati Musa zaelekeze
Musazaelekeze
Utenga moyo wanga uu
Musazaelekeze
Udula manja wanga wa
Musazaelekeze
Inendi kudalira umwe wa
Musazaelekeze
Banja likudalira umwe wa
Musazaelekeze
Makolo akudalira umwe wa
Musazaelekeze
Utenga moyo wanga uu
Musazaelekeze
Udula manja wanga wa
Musazaelekeze
Inendi kudalira umwe wa
Musazaelekeze
Banja likudalira umwe wa
Downloadani tikumvera nyimbo dzapamwamba pamalawiwanga.com.